Zenhausenamir.com.
Spaceship Music.
Coffee makes one, I bet.
Mambo menyifanya meamua ma shopping twende wapi wichagua weekend nikupeleke hello jua ratiba zitulie niende kukuchumbia sikia nachokwambia gari nyumba nitakupatia wapenda pesa zangu mimi sina kupenda pia ia gari nitakupatia
But she call me the papito, aye. Slap the chicks, munga party, mosquito, aye. I got the hunger, munga nama apetito, aye. Pretty girl, all face, nikunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu,
aye.
Order bubbles, munga ni adia boomu,
aye.
Velako kuloa like a move with a broomu,
aye.
Welcome to the room, muli makumu boom.
Let me give you flashlight, munga company, I'm a boss. If you don't, top or don't, ni malonda ya ja party. She's my type, oh, city kamba pa magas. Dia lelo tiku kata kulipe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe that might put you on a stretch. Cuckoo fantasy, baby.
Ulivro mambo menyifanya meamua.
Ma
shopping, twende wapi wichagua. Weekend ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulie niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, nitakupatia. Ulivromambo menyifanya meamua.
Ma
shopping, twende wapi wichagua. Weekend ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulie niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Com.